olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
I se whaalau tele ino tala fōu ala SBS mo le so, e toa whātanga ta ua māli liu mai le te tele o lōlonga matawhenga i tū mālo i mātū o sini. O le tangata mulimuli nei o se ali i e ilunga atu o le fitu se fulu tau sanga lona matua na maua lona tino maliu i to tonu ala na ta avale i na ua ta fea i lōlonga i se auwai e lata i le a ai o Coffs Harbour. O lo iei popolenga i le ono si itia o le au fai o tangata maali liu o na e iei nisi o lo osa ilia i le taimi nei. O se whaamatalanga mulimuli nei na au mai e le sui komisina o au o nangalaveai le SES Deputy Commissioner Damien Johnson.
Sadly, there's a number of people that have lost their lives as a result of this severe weather event, and our condolences go out to friends and family of those that have lost their lives. There are a number that are still missing as well, and that search continues. And our thoughts are for those communities out there that have been affected by this major and significant weather event. It's going to take some time. As we know, Australians and New South Wales people are resilient. We will get through this, and we will be there to support you.
Le SES Deputy Commissioner Damien Johnson. O lo o asiasia le palemia Anthony Albanese vaeng o le Stato New South Wales o lo siliona a fie lo longa ile so e a fiai le a ai o tari. E fōlinga mai ua toi iei se tau mwafainga e toi fufo le vaa o le so o fatasinga a le Liberal Party ma le National Party le palemine tele. O le amatanga o le vaa sanei na faa ilo mai iei le taitai o le Nationals David Littleproud. Le maasai o le laufai ala na vae ngā upuwhai ma le Liberal Party, talu o na matua malolo le Coalition e whainga pālota i le āmatanga o le maasina nei. Ai fōlinga mai ua toi eise tau mwhainga wha'a wau le so o wha'a tasinga ina ua wha'a tuai o na lawina mai le kāpineta wha'a olioli e le taitai o le tua ngai ma le Liberal Party, Susan Lee. Na whaalia Susan Lee o lo langalongo ina le to tele i lana i tū le wha'a wau le so o wha'a tasinga ma le National Party, ai iei le tapulaa. Ele la asia. O lo tu leia le Nationals se tu unga i le malo sini ukilia e ngau siai i le letise ma se faa putu ngā tupe monu ui tua se Regional Investment Fund. O tau fia le whainga malo Donald Trump le aia a le University of Harvard University e a o onga pe enroll ai tangata mai atunu ui fafo po international students. O le whaatanunga e anga iei tangata mai fafo o lo o a o onga i Harvard i Isi Universite, pe o le ato e tipoti i lalo o le tū la whono le nei. Na tu ua ia e le whailau tusi o le Homeland Security, Christy Noam, le Universite a Harvard, i whainga sā wā anga i tangata iutaia po le anti-Semitism, ma so tanga o le Universite ma le whainga mālo i saina. E lata ele tolu se fulu pasene o tangata o lo o a onga o a onga i le Universite a Harvard, or international students, e au fiai le tō tele o nisi mai au se talia nei, ma Aotearoa Nisi la. Aena whaalia le ampasa o au se talia i Amerika Kevin Rudd, o lo tau sa ili i le whainga malo i Amerika nisi whaamatalanga. Ia a fianga o tangata anu au se talia o lo o a o onga i Harvard, ato ai Maisi University.
Monitoring closely developments at Harvard University in relation to the administration's statement this afternoon on the future enrolment of international students. I know this will be distressing for Harvard's many Australian students. The embassy is working with the United States government to obtain the details of this decision so that Australian students can receive appropriate advice.
Le faitauina o se whaamatalanga a le ampasa o Australia i America Kevin Rudd na tūsia i lungo le X lea sa whaingoina o le Twitter. I Amerika lava e toa lua tangata whainga luenga o le ofisa o Israel i Amerika le Israeli Embassy, Washington DC, na tawhanaina i le oti e se tangata i le aswana na fi. O le osofa inga na whaie ilu mafale o se fale maata anga mua tangata i utei e Washington, ma na whaali e le so o upu o le State Department, Tammy Bruce, o lo o ngālulue whaatasi ma leo leo i DC i le pui pui ngā tili o tangata e ngālulue i ofisa ampasa o atunu umai fafo.
We condemn the heinous murder of two staff members from the Israeli embassy in Washington, D.C. last night. We are working certainly with the D.C. Metropolitan Police and the security of this building, of American diplomats, of diplomats throughout this city, is of paramount importance to the United States of America. We act on that every single day.
Se sui so upu o le State Department, Tammy Bruce. Ua saisaia ma molia leo leo se tangata ilo na faya ole nei o sofa inga. Ua fatanga ina Israelu se vaenga o fiso aswani ita tonu o le Gaza Strip. O le vaenga mua mua le nei o fiso aswani ua sao ita tonu o le Gaza ile faitau vai yaso ma etu sai ma faamatalanga mai faala putuputonga la vea iepe o le Palestinian Red Crescent. E matua le taitai ona lava le awhai ua fatanga ina ma le tūlanga māte la ina o tangata i Palestina i le Gaza. E se lau loli ma fesoa soani o mea ai ma vaila autonga fitinga na sao i te tonu o le Gaza i le anso lulu ma ua toea amatai ona tatala i anisi o fale falawa i le Gaza Strip ai olo o poloka pea le faita wafe o loli i le tua oi i le sā ale military Israelu. Ua faalia e malo au fatasi olo o anga i se tūlanga pangatia le mātela ino o tangata Palestina il Gaza e to alua se fulmule iwa tangata ya ofia i matamaiti na maali liu ili vaya sonei ona olelea i o se mea ai. Ini tala mai Samoa ua malo olo penesione le faife auto e ina ya isa ako yose patea malefaletua ya tawai patea. Ile mai ai o le lua se fulu marilima tausanga o la tausia le ekalesia faa poto potonga keresiano i Villa Wood i Sini. O se sauninga i le laumua le faa kasai maalua ile vaso nei, na alo ai ai le faa maalua loa penisione o le susunga ya isa ako patea malifalitua. Ato ai manisi faife au o le faa kasai to o se fulu marilima ua ausia tausanga e maalua loa penisiona ai. Ma ua faa maoni ala komesina o leo i Samoa, awa pa aulongo i Tino Filippo, le taunu uatu wa se tangi ya nisi wali ima faipule wa ana alofi numera tasi, e faa sino ilo nato sui faipule, fesola i tusi upu tu inga mala, leo alo otu o ia nisi o matai ya le tu malo, ile talaina i tuo se tino i tu pe lima se fulua fe tala, na faa fainga aluenga ile UTOS, le Unit Trust of Samoa. E tu saima le reporti ya le Samoa Observer e ovo ile lua se fulmatai na fauluina le tangi i leo leo ma olo faabae le tangi i le tuua inga o le vave tala i tuo le lima se fuluafe tala mai le poloketi miliona tala mo le itu malo na faafainga aluenga i le UTOS ai le imatua le investment. Na taa uafo ile reporti ya le Samoa Observer na faailoa i se pepa ufa matalanga mai afesolai ile masina na teanei. Na vavetala i tua le tupe e te tongi e nisi o pili o le whaanga i o ingo le ofisa o le poloketi e le i tū mālo, ma nasi i la fia e le matanga aluenga o tina matama i taa i a tina e maanga fiso o tai lea tūlanga. O a tātou talana.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.